Ethiopia maximum. Salam, salam. Yen you may yama salam. Lebu, sektu jai, atuman jai. Abu Demak Baima. Salam, salam. Yen you may yama salam.
Peut-être la plus belle de toutes les femmes, mais t'as réussi là où les autres ont joué. Je sais qui fait de toi l'élu de mon cœur.
C'est Marc Kawa, Daniel Tassouille, de Dédé.
Moi, la mère à Kakayo, au contact de l'amour, tous l'ont été un poème, habité.
Daniel, donne-moi ton cœur.
Papa, c'est bien, vraiment.
La chose que je voulais conquérir, c'était ton cœur. Voilà qu'il s'avère
que je l'ai brisé.
Sijaribu wapi nende nami kwako shajifia. zifanye kama film ufanane na scene ukashindwa kujali mungu yangu si ulisema unataka gari na nimekubali mwenye kamini tulembe kuna ugali kesho tutapata kipenzi nivumili kini tema itakuwa netari tanipa na gari kitaze nini situmetoka mbali mazoea usha kama
Cherema
silipendwa
mabanda ya sinema
silipendwa
ikumba na mlema
silipendwa
diamond na wema
silipendwa
hizo ni sama za kale
sasa marangu
sambulo mapepe kale
kale
majina songi rogi
silipendwa
chanali analogi
silipendwa
ukiza saibogi
silipendwa
banda meanodi
silipendwa
unani bipumpu pigie umeweka vota ule wewe nipe mie umeniona rofa madada wenye majina acheni visa unaita ukale dina na kwenda kisa nywele za kichini mochi za kwazi tena na beti bashite kwa jini
hizo ni zama za kama
za zamani
sambulo mapepe kani
mitaba chani
tibi kwa jirani
silipendwa
akira ifani
silipendwa
sari haifani
silipendwa
ya nini kunichunguza naishi wapi
silipendwa
na la chapati kwa maini ya umaka
silipendwa
utakunikalia chini unakamati oh ya rabi masikini kunize haki samba mapangala
silipendwa
kifanki kajala
silipendwa
unyango na jangala
silipendwa
lukumu kandala
silipendwa
cheni nivido modomo kutupia nitunguli kisa pesa
Silipendwa,
kikinde msondo
Silipendwa,
udongo
silipendwa
abu aloi ondo silipendwa
hizo ni sama za kazi nivumaga sana samulo mapepe kale
kibisa kichoku
silipendwa
wakina mani doja
silipendwa
kina iogo
silipendwa
kina tukogo
silipendwa
esi msiba ukiona buli unataka kupagawa tulale makundi makundi kuogo papo kubawa suena nitampata wa Amini dada
silipendwa
uno ya echi baba
silipendwa
domo cha ija
silipendwa
jesu ya mi baba baba
silipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
silipendwa
hizi sama sama kufuli siza jakaya
silipendwa
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
silipendwa
fika tuni vya madenge baba ubaya
silipendwa
wago mchungu Mr. Bini wapi bambo wale wasamiaji wa Benini wase wa hambo ipio kwa mibeja mini wama mojambo wabete na muaporini mitanda nanda mjela jela
silipendwa
kidali kongolela
silipendwa
masi na zembwela
silipendwa
yumane chana pela
silipendwa
izo ni sama za kani
sama za samani
samulo mepepe kale
kama nada zunda
silipendwa
kalumanzina ndumba
silipendwa
kumusta dole gumba
silipendwa
yohari naka numba
silipendwa
Mami,
mami, Da-da-da. Blue Diamond.
Put one leg for fire, fire, fire. love, make a love. Pick no other one above.
Shukura kilokosio, shuku sheka, aya tumeka o. Yeah, Caroline save your drama. I don't need it, for it's up for brow. Hola, hola, mi don lopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your sofa. Yeah, you for there for me. You for there.
Make no other one above. Dance, make a dance. Give me love, make a love. Make no other one above.
Damn, fresh.
Yeah, you for there for me. You for there. I love you, know me, say, if you say, make a put one up for five.